okungaphezu kokwanele. Ibhalwe nguChristina Castle, imfanekiso nguCarla Kraser. Kwakuwusuku lokuqala lekwindla, kanti ke kwakungasele okuningi ekhabetheni lekhaya lezigwejeje. Okwakukhona kwakwanele isidlo sasekuseni. "Yidla ngokushesha, Anele," kusho umama. "Usuku lwanamhlanje lumatasatasa. Siyoqongelela izinhlamvu zama-okhi."